reka bange bantu bange nari okuswara munsasi reka bange bantu bange oh oh nari okuswara kare kapachi mama gatawana entuyo zange simanyo mukama yande kuliradda watata champugula buchabaga nze mbulo kwekweke tatuka muntu na ye wampozi magombe murabye sitani wagete ndoza naganda bange kati abazadde kitufananya abagumba yino mbeera ya nsi era neddira abawulu n'abafumbo ngetugatte tunyola ekyeraliikiriza basudde ne kafeero ekyo kirikonkoneeka ne wuwo zaabatawaŋŋana n'ensi nali ndooza jewaboka abakadde nange akagirabe nkya kankukidde enfaananyaka yaayo yenze ndiwummulako ddi nfune ku ddembe eryo essuubi lyanzigwa dda oo abange kintawaŋŋanya kibe kigambo kiikino eno kintu kyange ng'omukazi mwagala okufa yali mukansi omweru omukogofe ennyo ng'asinga enkoofiira etakyamba ku mutwe okumwagala ennyo nga maama siba ku mutwe agukutte bwengeri mbyokumulowoosa nga mbuuza n'obubuuzo bwansasanga nga tuli awo tunyumyanyumya antumye nekumanya nange bwe ntyo mweyitira muzungu wange nga nnyimbira obuyimba wano ensonga mbw omulungi bamusuuta yannimisangako ne mu luguudo nti muzigo olulenzi lwange asudde ne ku nkesi zitazaama mbusikulwanga bamusoona nga ne bwalaba kajja mbabuuza mangu kyataako kani nga mwesiga kuyesibuusabuusa nkyo baali mu engeri embi kumbe nkikiitanya pateggulawo eggwanika ngiyite enju y'emirembe oo nze abatawaŋŋana n'ensi nali ndooza baboka bakadde laba eno n'abavubuka etunyodde nyodde etukiza abakootakoota nange tuyanya abazadde n'abagumba ensetawanya newaŋŋangusa alina obuliri bweka agenda asule ku mbaawo eresa omunakyagwa akanyama ke mu nsaka banange naayo y'olubuya ku bakazi etufumbiikiriza omaze okusiima nekusonseka eggwero mu matu sitaani nagikwatirako bwekiseseetuka nga yakiseesa nange bandabula nga sikyetegeera bayola ekiiseise nange bantemyangako mmaze okuwunga ziite nsalwa nampulira ziri nti bali mbogooya muse tibwatyo bwatero zinyola noono yatandika mpola ngera abasooka mbajja amanyira nasooka waka butakyamusanga buli kadda batawaana n'obuko bwakumpi bunoona bwojjagato bwateeteyo samizobe amasanga nzira singa gaali gakowa banaabagawo etoobutekya ono wange gandi muteza akawanyi olinga yeserejja buli kadde ng'empisa zikyusakyusa tengeri etanyumanga ne mbuulirira olw'okukyagala ennyo kumbe bimala byambulako oo alegaka kimama gatawaananga entuyo zange munnange yatandikirawo ayisa okukaala yekwasa obusongasonga nze nno bwe ndi musajja muliro wa myoyo awo saasooka kwanguka nnyo so no ndi wa busungu kuba bwe mba nanyize muto non ti siga fuchidieri ono yambamberi na jamaro kambwe jampi siga kova chai bange na tuka no kurosa ntitamorogo ngaya unze chintu change manja kuse watabu atatembwa tembwa ayombanga mashini na jansaro kwa ya ingo kurwana banange ngo mutende kenyo la babangu lile yongo mamu yaro mbuledi wanywa ne kutwenge konze ya jawa singi zanyo atyo oro mbuzo moyo kwange kumbe chinule nyana watai pange kwe mpito weo wangari no gulenzi oh oh naba kwata rubona terwari rukambo sofa mwenju nisenda waini unyute vampiti la kutese okwange kujula kubimba konze kuchanga wa mtendo kwa kurwana onana vya silimu wenyi na chone chitja chila buke vitara buanga elie kate chari kwata ya teno kuhole roku none vya cho neta vantu wange na kuno kujua techia vikanga uchilia yochi unyera eyo bano msango aonja kwene yasonyiwe nzomulenzo sanyo mumanyi fenyo omutufa nemyo kusula obanje nepe munganze kubikadde nja kufumbirwamo embwa zanna maso zeyune kafwero wararara muneno mwengo mokera nkubye bidongo nganchi kwako tukole panya ashawe nyuka zambu antikiti okuswara eche chari chintu shange nanga satelera kwe kubuza buzomo na embo litachari mtu mbubia nabiare mashiri mkwenda cheche kwa nirabalizi mbuna gatika watini nabakate banange no uchaso momo nevanda gomo kubarenzi bacho gashunura angachari uko chicho mubasire mbisi na watembei chikazi chatu mbumo kambo inyashanga na wajasi aona saga na witega omwana omu kaze omu waraga penyo kachichafu ya mbisa chansi mbuya gatika ulipaza kafundu oye yari muka kafuero umu yombi omisi wafuma wakate kugacha kukurwana kwa gayo mbiso kusinga baguia eyali muka kafero mukidira wala gine kigula kwe tate nga kibigata ene chilio kashinwa neshi unye tamiro wow chicho mbikesa ashikubia zigido chigubio gunoro cheso nse sobulili wabalinsi wechifune mbuto chiwakura chisura Karola biewe chisa ni misango chawandike baru wangu cheto nda chite oh oh konzo rakafuno mweto kugambie ne ajire tanari mosamba ha simoni na tutasa nange nisigara ncho sili na mfumbi bati ndi munjo nunji womu weberi yeo kukoma nyo isimbo mwena ngomba guliseko kwetu si magana tu yangele mbakate musasule sirinji weziri pati mfuna mpetunde wa Afrika namba na mwevi ntu mwama nyada mtifuna mpetunde wa Afrika namba mpuku imba ni mdongo embaga tujise kulizoti mbiche mtebe bananga kafako mwereme kulawa kwa gite simule mdongo Nane mwami basinga yambako Njako itane mwayo wanga wala leo Mujachi vechipoli Zifunu kena kumpone nebira uso Yeshari shintu shange Ponobu urobu sibi akanyama Nunchi akafere nunchi Ponobu urobu sibi akanyama Nyumba yakafere mpiti Urobu sibi akanyama Nunchi akafere mpiti Ponobu urobu sibi akanyama Nyumba ya kafere mpiti Ponobu urobu sibi akanyama Nyumba ya kafere mpichi, ono uro busi ya kanyaga.